studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere sappo e joy lewru mehye mede mayru jam sappo e jiddi yamde jabbiri maslimaji tapan e nay e joy mede tawa e maison de la presse do bomoko do odo wattu goto wondi do radio dade douansa sekira bon kompetite wiide dum won nyalom hande won sappo e joy lewru meh hitane 2015 sappo e joy lewru meh hitane 2017 hikko won duubi dido ko kaldode kawrangal sinnina leedi meedi indi kafa hande titalla jan gondi e mate le hennongal hani tabirede on jottobe wobe kolliti wiide kaldode kawral ala zeringal wala fu ko tanni golleji di so wana sa ewi gede de hewbe mabbe kollay anniyaji muden lobbi nanen tembo hollita wede bomboje chami to tumbutu toto ndiwoji di kodata to hollita wede hewbe barmi le hen won kaaki du bonji ton wiama yoga e barmube fu yimbe le Burkina Faso gombe le minisma watu jono golleji di wi puditi le sa haledi me endi tiagal ko muse ngabe puduno to mutere mudende anda ka fudo haadi de do mutere be ngadino hen ko yaat lebbi tati wiama nyalo ma ndo puditi ton jange gongol sekradi wono sembe kabaruji di min jogini on do kikida hande bi bismillah modon e hebaade sappo e joy lewru meh 2015 sappo e joy lewru meh 2017 ko won duubi didi ko kaldale kawrangal sinnina le leedi meedi ndi fa hande tiida Allah yidan goddi e mater sabi de wakkati fu gubi jaddin ko an ngada bonandaji le wuddu leedi ndi kanye e le saha leedi ndi tiagal modon won ko litimbe wiide dum won gombe e gal do kaldale kawral be bi won hono yirwere ko wodo leedi do golleji won ko yaade do hen yeso du fa kebe fantade kede Ousmane Diko
yengin golgolle kawra al jengal faabi ko hono joinde laamu jakkundeji di yengin go golleji mokkudi fawarde e gollirde darani di kabaru denagu eden beedoto du jodagol batu kawra leedi meden mobugol bamako do ko buri temede taton neddo beedi hen du yobbo indeji habatono be hibbe gubede joinama le dabare joingol kaborde e nattugol e yimbe dum fiyo kebal mangal e wi wondube golle o chartano du nyande sappe jeleur me puddode golleji DDR di bantinama fa lewru fasugo heewi yari yeso le golle kawral argengal ko heewi du an heddi e tiidallaaji wada watta torraaji le saahal e wuddu leedi ma ana ko wondi lejinde kawral ngal honjo to be yoga ka min siti jaati taade fi mawku tongi den laati di sababu junude heejo wattu golle kabaru daakugol fawarde e teetugol kabaru habatono bi hibbe be tartano dum lebbi didi tiagal kawral ngal du hebali laataade tafen gube bande kabarde sema kanye platform be ka fu dokita jaral dabara ana wondi etadude kadum e latade e kolliti e de do lawo lobbol
dunki ande wobbe kolliti wiide wala fu ko tanni dido golleji sabi de ko heewe gede de fu holle anniyam mudum lobbo no kaldale kawrangal han tebirede kede kanko noddete Souleymane Drabo yo bindo journal ngal noddete esor ngal ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
golleji talkuru ndu ta difa sanne son taki jati gilla e wattu joingol fedde jogiti tawnde golleji di hakke hitande woni ko ndedo fedde wadi fedde nde hinnade imade mayre ndenno yo gilla nden woni ko tade finati e golleji di min mila wiri batte jati alhaali golleji di non bangi goddo dun e hakkilo am yimbe lako mani be golleji di pawi holare mawnde ndo hejo golleji di ndenno fe goto jondoraki non ti allahji wakkati joni di son yewti ko hebi lawo der hejo golleji dubi didi di yo buri fuf bangal la gollido mawde de sabi yison ngaji tawdeni e menaka joinama fedde humani de DDR joinama lamu jakkundeji dun joinama dum walda e fuddugol golleji mok gawdi
sekirabu so ngabiddo bemal amé ande ngal odo baynirto ton miijoji modon non noddimi do dido numéroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi bomboje kewde matama chami kikida ko to tumbuto dedo bomboje yama de chami do d'accord ministre woni won sedibe wiide du yimbele hewbe barmile hen kaaki kewdi boni le hen du hewbe barmo be fu yimbele ministre jiabe le leedi Burkina Faso kede ne goto ko sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
actuellement
nous sommes dans le bunker woni nuku denagu der d'accord ministre o min goni jabarande fuf do woni e fudore nde min nani nom soifa modo kulbini do sonne on don woni ko goto fuf nayri heder damugal tun nen je non solo sabe leedi Burkina bonmube sanne nabede to aeroport tun hakkilaji jamarene fuf imike ka wakat jun okay be uddi aeroport o denagu ana odon nokku kay imati dun soifa bomboje joyi bedade fewde aeroport o goto fuf suu bangere suudu docteur ministre o goto fuf suu bangi nokku gullirde tour control goddo dun fuf suu bangi do ndiyam yite marate do kam bili hore de yottaki nokku o jati le kabaruji di mi kibidi holitama fa goto heder ka hewbe barmi hakkunde hubal solasabe leydi burkinabe
contingent burkinabe
kanko noddirteɗo Hassan Faka ga gonɗo e laamu hakkundejo to kidal to kanko laami ɗiɗo golle jaati hono kabaruji ɗo mo haali le journal ngal noddirta Zen Afrique ngal irin wonde waddude golle haalaji kewɗi won yimɓe o hollitinɓe wiide haalaji makko ɗi o haali ɗi laaɓa e saabi de o holliti wiide iyada a galli ha ɓongo wonde haɓade ngo sa ƴeewi ɗum famni ka kanko Hassan Faka ga o holliti wiide o tawdaka iyada a galli hakkillaji keɗe ko Mouhamadou Sama Seku fewni en dow hen
ilingal lokal dal Hassan Faka ga sefike dow juingol gubal gongal lolingal Nasr al Islam wal mu'minin ngal yadda gali lami kanko hayrojo lam hakunde jokidal o holiti wide o do yo sakika mako jati non wi dun kala andudo mo dulla wide kanko e sakika mako o walda hakillo ka dum fufi tawede Hassan ak Faka ga yeddali fi golle yaddo o sabi hakile mako yo batte huncangul hore sere dina o non fayso o jabanali atti dabareji di o do nawtorto e hakile mako teddengal ana imade de bangal ngal do gubal jaadin ko be ngal yadd agali lami ngal kanko horejo lam hakundojo kidal o tayki wide gubede cinal talkurundu an esagumun en de yafudun de do gubede ngara bonandaji e lewi mako batte kabaru denagu o so ebe jidi hadde jaadin ko be nangude nokkuji an hani kambe pelle cin be talkurundu denta wadde imadraji kertadi Hassan ak Faka ga holiti wide dun be do jaadin ko be do bibbe adama en jo en kabode non nono yimbe le keddibe
be koliti wide jande ekol fuditi lesa haledi meden di tiagal ko yimbele be jenginobe gombe tobe ngadno murtende andanana ko fudo haadi ndedo murtere wadi no to ko yata lebbi tati wattu jonobe kolitiide be pudditi to golleji di tiagal ko be jide ministre kuminido kabaru jande leyire leledi meden di hono wori Fatumata Bari
Bamtugol jande wadi yo tiagal noddango ministre kumanido kabaru jande fewde e balle janginobe le region gaji sahaledi ndi Faka dal fudda gedde didi be anakani yidude nyande nogay e didi lewru me garowo faabe pamra do tobbe cangude hakkune mabbe ne fuddi tingol jande wasata ti dallaji e ansongo janginobe kanube yaade le kreduji di e motongaji be birfitike sabide hore julamu gawo o hadi ya wara motongaji fu le nokkuji yoga le lamu nyafunketo janginobe hewbe jottaki nokkule mu'en ka gollidimbe mabbe ana damini e yili yobe gartal law dum e tawede fu gawo burem ele tomoktu jande bamtama denno bamtere jande wadi tiagal ko murtere wadudo ko buri lebbitati murtere jande de andano ka fu do haadi
kawrital arane dogotorobe gombe le rumde afrique de le ele kedude hirnaange gal do kawtal fuddi bete hande do bomoko do le balde tati be ngaram be jowto do na killaji poddele fa yotto pikiride be kane rentirade nyaw bubalo no wori le dedo nokkule holli tawi ndi do pikir fewnama e rumbe gonde jewtade dun le leedi mali burkina faso kanye guinée conakry keda kanko noddirte do professeur ablaye jimde o yo jangino jande do wori le leedi ndi ko mo sifi do hen do faccitango mohammadou samaseku
La rencontre d'aujourd'hui est
un imma de kawtal handingal martinde kumpa jabuji gulliji hurgol e minan e babato amembe dawridi do kabaru nyaw bubul on dulla wide wakkat jun o len jogi chafaja kantide sanne nyaw bubul hono safare lolirdo CTA ka ile ko rata ko yama de do chafaje mbasa nafude no fewiri batta dun men jo ini golirde e der hakke dubbi joddi dun men kuncane hore yidowere chafaje didi mu iniradi geji safare artiminisin yalla gulliido humaninde hurgol so gonde der galduje de ma dum so gonde der kirdu jidi nanjirwa de do chafaje didi de korama der gure nay leedi mali e kanyen der wuro mafrenya to lagine ton e der gure bobo julaso bamfura e nyankuloku to burkina faso
les travaux ont été faits
union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe je lo ne le kere duuji di en puddiran do an songo do suudu meere wondo nokku no dirteedo wata guna idun le lamu an songo wiama bete hande won yimbe le joyna kaborde nanube ton dum wadi sababu du so civil goto heddi le hen kambe yimbe le joyna kaborbe do li tawede goto mabbe barmi le hen gubal sukabe jokolbe gondube rente o do nokku kanye jaabiribe ton daade malfaaji se yurute ngardam faado santo hun hijjore mabbe kretien ende holita wende timmi ala jabbino do to santo hitane hikande be kollitiwde be ngadi duwa o fedde fewde e leydi Mali ndi yalla jam e deedaran wartale nokko ko yaata chrétien ngabe temeta ton kanyen tawa ton li ido golleji be kolitidu be ngadanno be ngatta furdu yalla yafi ndir qur'an wad li leydi ndi fa jam e deedere wartale Mali fu e mangal mudum se urute ngardam fa o sigaso do wattu jona yimbe lo humnibe kabaru fina tawa be gondi e wadde ton kawrital mabbe ko ni fana mudu fa diwto yalla no golleji mabbe kan yarde yeso lanni o do golle wal nebno gata accept wonde leydi ned indi ko yaata yimbe le be holita ber chapantoto uri lei cercle nga jeddi gondi ndamu sigaso di kanye do bamoko do se urute ngaran timminire fa do sewar do fa diwto fa di bonan raji ngade fewde robe dum wonono fana kawtal futungal bete handen to sewar to de ngal do kawtal be ngaran be diwtono dido golleji ngori to engal hani wad ton ko yaata balde joyi be koliti ndondi be dido gal musa aji walde nations uni humni le kabaru ne dako secrab do katte nyalo mo hande kabaruji mede bi min joto sane hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere mede ne ana wodi wassalam.